Minister avunanyizibwa ku butebenkevu bw'eggwanga Major General Jim Muhwezi asabye abakulembeze mu disitulikiti y'e Rukungiri okubangawo amateeka ag'ekitundu agakugira abantu okunywa omwenge emisana okusobola okutaasa ebituukiddwako mu nteekateeka ya PDM. Retired Major General Jim Muhwezi yasinzidde mu kusaba kwa Ssekukkulu ku kkanisa ya Kasolooza mu ggombolola ye Nyakajeme n'ategeeza nti ettamiiro erisusse mu kitundu kino lyandiremesa abantu ababadde batandise okuganyulwa mu nteekateeka ya PDM ng'ensimbi ezandikulaakulanyiza abantu ate bangi bazinywamu mwenge. Jim Muhwezi agambye nti ettamiiro lino teritaliza abakyala, abavubuka ate ssaako n'abasajja abakuze kyokka nga banywa mu budde obw'emisana, ng'agamba nti amaanyi agateereddwa mu nteekateeka ya PDM gagenda kufa busaasi nga tewabaawo kukugira abantu kunywa mwenge kisusse. Ensonga y'omwenge okuteekebwako ekkomo eruddewo nga ababaka ba paalamenti ab'enjawulo baaleetadde ebbaga erirungamya enkozesa y'omwenge guno nga n'ekyasembyeyo ye mbaka omukyalo wa Tololo District Sarah Rupendi naye ng'ebbago lino likyalimedde mu paalamenti.